Skyrock,
classy.
Young was, Chiguaxel, Flows, Star, C.
Ayo, Dima imba nyimbo, osaruma tipupa, analibo wazanu, anatela sobumpa, mumagana magulu, mumaziva kuplowa, osamata mau. Digu mazibu wabanda disine wa madama woma ndigu toga fakti Pamalo ndi mayemeza sindi pwegetidwa Kugamba nkani ya dola inesima ndi waza Mabebi ndi saundi zimenezo ndi ya zanga Sini ngasi pupi pomwe ndi libe kwacha Pomwe nukukaja muma kaniza za swaka Mabebi ndi saundi zimenezo ndi ya zanga Ndadi ndi mabanga zanga Ini ndi matala Sidi mazibu wabagoma fazi marifila Ife ndi matala Ndadi ndi matala Sidi mazibu wabagoma fazi marifila Ife ndi matala Ndadi ndi matala
Madala. Oh yeah, Madala.
Yeah, 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 yeah. 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 Flows. Hey, branda yako, ndibwela kumwego Kubranda yako, ndiza kumenyeweo Ndibratha wako, ndiza kuchola mwendo Ndikono wako So flows, sama imba so poila Ngakale mudu mangamu, muli moboila Ine ndi matala, siza jina mafo So dynamic, ngara jina life oh. Zuse ndi matala, seda mufusa gwaz Ndi maimba, ndili soba, olo ndida menya nazi Flows rap goes, fana ofega ma speaker Ine sanga bange somo, ineyo ndi machita
Siri matiboba goma, fasi marifila Ife ndi matala, ndari ndi matala Sidi mazibu wabagoma fazi marifila Ife ndi matala, ndari ndi matala
Ndi matala Oh yeah,
Madala In this game, I'm a King Kong Sindi bangana wosa ding dong Tima yaga pateni kufaya mawa Kati ugususa ukafuse pa home Ima mama wa dola osa disama Mangati wina ama nyengisa kamuse ama nama Olo mad on the board Atago kususa ngasi wago kupegesa Ine nditago mususa she Ine ni madala say Sa udolo wanga ama ziwa class say Olo blue field Nyimbo yanga ima koma olo panda field Nyimbo yanga ima koma olo panda
field Siri maziboba goma fazi marifila Ife ndi madala Dari ndi madala Siri maziboba goma fazi marifila Ife ndi madala Dari ndi madala
Di madala
Madala fazi maziwa kali Nyimbo za tu kubeba ngari ndi ozo tila kali Ife ndi madala ngakale tilibe wana Nyimbo za tu zima kwande danti akulu olo wana Fazi vengere guax ndi wankulu Ipa devu zai ni umfana Ndagi na lulu Understand we mfana Hausa zipope Ine ndi wankula se sugu ona mkope Inu ndi madala Ifeso ndi madala Wazi, tozi Inuso ndi madala Jinyimbo ichichita kumwana madala Ina swazi walela zoni guax ndi madala
Glasi, glasi